Foto sappojum wakkatire wahala ɗuɗɗum. Deftere Ayuba sura go aya sappo e tati yahri 22. Ɗum foto e holla wakkatire torra ɗuɗɗum gam Ayuba. Mashuɓe mako e gaddana mo habaru kaɗɗum. Goɗɗo mashuɗo mako warti e dogga, o wi'i, waywayɓe ɓe mbari mashuɓe maɗa fu, nden ɓe gujji na'i e bamɗi ma fu, min tan hisi gam mi wartira habaru kaɗɗum. O maɓɓa honduko mako, goɗɗo mashuɗo feere yotti, o wi'i, aradu yanani mashuɓe maɗa e dammoji fu ɓe nguldi, min tan hisi gam waddugo habaru ɗum welayi. Nden tataɓo yotti e fufta, o wi'i, wakkati min durata geloɗi, bakawal fasatoɓe ukkanake min, ɓe mbari waynaɓe maɗa, ɓe teeti geloɗi fu, min tan hisi gam wartirgo habaru kalluɗum. O yottina wolwugo, sey goɗɗo feere wari, o waddi habaru ɓurduɗum e hallugo, wato mayde ɓiɓɓe Ayuba. O wi'i, wakkati ɓiɓɓe ma fu kawti gam fumturu, iɓe jara iɓe nyama nder wuro mawniɓe afo, wondu hendu sembindu ummoyke daga nder ladde, ndu yibbini suudu dow ɓiɓɓe maɗa e mashuɓe maɗa, ɓe fuu ɓe maayi, min tan hisi gam mi wartira habaru kaɗɗum. Nden Ayuba ummi seeli toggore mum, o fembi hoore maako gam yaako ngo o waddana. O do'i o sujudini Allah, o wi'i, jawmirawo hokki jawmirawo te'eti, inde jawmirawo mante. Foto ɗum timmi sei ndaren foto sappo e go'o.